Murumva ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose ndabaramukije, muri kumwe na Eugenie Mukankusi i Washington DC. Bahaye ikaze mwese kuri radio yanyu. Uyu munsi ni ku cyumweru. Mu kanya gato turatangiye tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda kiza kugeza isa 12. Uhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mbere y'ibyo byose ariko, ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi uyu munsi.
Mwaramutse abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika, Hozina Munezero nije ngiye kwashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere mu gihugu cya Zimbabwe, aho igipolisi kihakana icegeranyo kivuga ko cakoresheje amasasu y'ukuri kuba ariko bakora imyiyerekano yo kwiyamiriza leta kuri uyu wa gatandatu ku mugwa mukuru wa Zimbabwe i Harare. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta rumenyesha ko abapolisi bakoresheje amasasu y'ukuri muri iyo myiyerekano, abantu batari bake bagakomereka. Igipolisi kandi cyarafasha abantu barenga kwijana mubari muri iyo myiyerekano. Kuva mu kwezi kw'indwi, igihugu cya Zimbabwe kiri muntureka ziturutse ku migumuko, aho abanyagihugu basaba President Mugabe ko yotunganya ubutunzi bw'icyo gihugu akubahiriza n'agateka kazina muntu. Douglas Mwonzora, umuvugizi w'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta, avuga ko batazohagarika iyo myiyerekano igihe President Mugabe atazoba aratorera umuti ibyo bibazo cyangwa ngo ave ku butegetsi amaze ku imyaka 36. Ibihugu vya Syria n'Uburusiya vyasavye inama yihuta ishyirahamwe mpuzamakungu ONU inyuma y'ibitero vy'indege vyakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibitero bivugwa ko vyoba vyahitanye abasirikare batari bake ba Leta ya Syria basanzwe bariko baragwanya leta ya Kiisilamu ku mupaka wa Iraki. Ibyo bitero byabereye ku mupaka wa Iraki bivugwa ko byahitanye abantu bashika ku 80 bigana abasirikare basanzwe bariko baratuza leta ya Kiisilamu, aho iriko iragerageza gufata ikibuga cy'indege cya Deir ez-Zor. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko kwabaye kwihenda igihe yakora ibyo bitero bivuye ku ndege zitari nke zaciye mu kirere zigana ibirindiro by'abasirikare ba Amerika. Amerika ivuga ko yibajije ko ari izo ndege zari iz'abagwanyi ba leta ya Kiisilamu. Abategetsi mu gisirikare cya Amerika bamenyesha ko baciye bahagarika ibyo bitero bamaze kubwirwa ko bariko bakora ibitero ku basirikare ba Siriya. Naye mu gihugu cy'Ubudagi, abantu bashika ku 320,000 baturuka mu bisagara binini bakoze imyiyerekano mu mabarabara kuri uyu wa gatandatu, aho bariko biyamiriza imishikirano yo kugurura urudandazwa hagati y'Ubudagi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Canada. Abiyamiriza iyo mishikirano bamenyesha ko ari yije gusubiza inyuma demokarasi, gusubiza inyuma ibijyanye n'imfungurwa hamwe n'amategeko ajyanye n'ibidukikije hamwe n'akazi. Mwamenya ko iyo mishyikirano irindire kwemezwa n'abanywanyi b'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya, mu gihe ibiro vy'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimenyesha ko birindiriye guheraheza iyo mishyikirano imbere y'uko President Obama arangiza ikiringo ciwe. Abashikiranganji bajejwe ikigega mu bihugu by'Ubufaransa n'Ubudagi bobo bavuga ko batayizeye cyane. Mu gisagara cha Philadelphia muri leta ya Pennsylvania, hari umugabo yarashe mu bibanza bitari bike kuri uyu wa gatandatu, yica umugore umwe akomeretsa abapolisi babiri n'abanyagihugu batatu imbere y'uko yicwa n'abapolisi. Richard Ross arongoye igipolisi mu gisagara cha Philadelphia avuga ko uwo mugabo ataramenyekana uwo ari we. Ross avuga ko igisirikare cha igipolisi nako chatoye ugwandiko hafi yaho uwo mugabo yarasiye. Ugwandiko rushobora kuba ari we yagwanditse ruvuga kubijanye n'ugwanko yanka abapolisi. Igipolisi kimenyesha ko abakomerekeye muri ico gitero bariko baravugwa kandi ko ataco bakibaye. Papa Francisco arongoye idini Katolika yateye akamo ibihugu vya Buraya abisaba kwakira impunzi zihunga intureka mu ntumbero yo kugabanya iterabwoba no gukomeza umutima w'ubuntu no gufashanya. Mu nama yamuhuje n'abahoze biga mu mashuri y'abajezuite mu bihugu vya Buraya kuri uyu wa gatandatu, Papa Francisco yibukije abari muri iyo nama ko umutima w'ukuri urangwa no gufasha ari wo ugize umutekano wabo no kurindwa ibikorwa by'iterabwoba. Papa Francisco yongeye ibutsa abari muri iyo nama ko abantu barenga imiliyoni 65 mu isi ari impunzi avuga ko ico gitigira ari kinini cyane intumbero y'iyo nama yari kurabira hamwe ibijyanye n'abimukira hamwe n'impunzi no kwigira hamwe icokogwa Israel menyesha ko yakoresheje antimisile Iron Dome kugira isambure roketi zibiri zaguye ku butaka bwayo ziturutse mu gihugu cya Syria Israel menyesha ko bubaye ubwa mbere ubwo buryo bukoreshwa kuva intambara Syria yadutse
Turamushimiye mugenzi wacu hutugeje amakuru avuga ku isi ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
Dukomeje gushimira mwe mwese bakunze b'ikiganiro ejo kuba mudahwema kudukurikira kandi mukatwereka ko turi kumwe mu binyujije mu bitekerezo bitandukanye mudusangize turagarutse nanone kamanda umeze ute
meze neza
hanyuma tuzana iki abakunzi bacu kuri uyu munsi
turagaruka ku myemerere y'abantu mu buzima busanzwe maze twibaze niba ishobora kugira uruhare mu ikorwa ry'ubugizi bwa nabi Tubibutse ko ubugizi bwa nabi ari ibikorwa bihonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu.
Abakunzi bacu ntimunyeganyize urushinge. Turabasangiza byinshi muri iki kiganiro dore ko turi bukomeze n'ikinamico nyiramubande. Ahagataho ni mu twemerere dutangirire ku butumwa mwadusangije buvuga ku kiganiro cyatambutse ubushize maze tuze dukomeze.
Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi.
Ejo Ubaye waracikanywe n'ibiganiro bya ejo byatambutse. Nyarukira ku rubuga rwacu ari rwo www.ejoyoutheecho.org.
Reka nangire nifuriza buri wese duteze amatwi gukomeza kugubwa neza. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ibitekerezo mwatwandikiye mu kiganiro ejo giheruka. Aho cyari gifite insanganyamatsiko ivuga ku babana badahuje ubwene igihugu. Ubutumwa tubere ku bwa Jean-Claude Uwiringiyimana uri muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Mu butumwa bwe yagize ati gushakana ko abantu badahuje ubwene gihugu birashoboka bashobora kubana neza icyambere burya ni urukundo Calix uri Kigali ati nkunda ikiganiro ejo cyane cyane ikinamico nyiramubande ikindi navuga nuko nta muntu wakabonye mbere na mbere ubwoko cyangwa ubwene gihugu bwa mugenzi we kurusha kumubona mu bumuntu nge mbona nta muntu wakabibonye atyo kuko ubumuntu ntacyo bupfana n'ubwoko Dukomereje ku butumwa bw'uwitonze uri Nyabikenye. Hatabavuga yuko abana bavuka hagati y'ababyeyi badahuje ubwene gihugu bafata imico y'ababyeyi babo. Nibyo. Kuka kenshi umuco ubuvanze hakurikijwe ubwene gihugu bw'ababyeyi babo. Naho Jean-Claude nawe uri Nyaruguru ati mwakoze ku kiganiro mwaduteguriye. Natwe kandi muzadusure hani Nyaruguru murebe ibyo twagezeho. Jean-Claude tuzabasura namwe mu minsi ya vuba kandi mukomereza aho mu bikorwa bibateza imbere. Reka ubutumwe tubuhineye kubganyira habagatsi ati nkunda kandi nkurikira ikiganiro ejo. Reka dushimire byimaze uyu mukunzi wacu ndetse namwe mwese muduteza amatwi hirya no hino ku isi turabashimiye. Ibitekerezo byanyu nabyo bihawe ikazi. Reka mbashimire kandi kuri uyu mwanya mwaduhaye mugatega amatwi ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro ejo. Nge na Rishyaka Maurice naho ubutamo mwanya nk'uyu Reka nsubize mikro bagenzi banjye kamanda ndetse na mizero.
Iki ni ikiganiro ejo mukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku myemerere y'abantu mu buzima busanzwe maze twibaze niba idini ishobora kugira uruhare ku ikorwa ry'ubugizi bwa nabi cyangwa iterabwoba.
Katonda wensi ne muguru
turagushima kuba tugihume kumwuka w'abazima
tukwebaza kuba tucyasomuka kw'abaramu
ariko mano yacu mana igira neza
reka tudafika tunakore birundi
mufashe nzaje mwijuru
nayo nyambe ngende muguru
Isano y'idini n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nuko ubugizi bwa nabi bukorwa n'abantu kandi burya buri muntu agira imyizerere ye gusa ibi ntibisobanura ko amadini ari yatuma abantu bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi cyangwa se iterabwoba
Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bibaho ku mpamvu nyinshi zitandukanye tutarondora muri aka kanya. Gusa turaza kuzigarukaho uko dukomeza ikiganiro.
Yego, reka twumve uko abaturage batekereza ku ikorwa ry'ubugizi bwa nabi ndetse n'impamvu itera abantu gukora ibyo bikorwa.
Ni kuri mikro ya bagenzi bacu Yves Nkuye mu ruge ndetse na Christella Uwikeza.
umuntu ashobora kumva ko ashobora gukomera uko yumva abandi bantu bakomeye akavuga ati barabwo babikora barakomeye nanjye ndareka mbikore noneho nanjye menyekane wenda nisimenye ariko wenda akazamenyekane nda yaranapfuye cyangwa se ntanamenyekane iyo ni impumbero abayumva afite
tewe n'ubushomeri buriye na ko umuntu ararangiza kwiga akicara akabura akazi byagutera ko abantu bagushuka ugahita ujya muri ibyo bikorwa bagushukishije nk'amafaranga
nibaza yuko byo babiva cyane cyane ku myemerere y'amadini donc umwana akikuva kiri mutoyi bashobora kumutoza kumwigisha yuko umuntu akoze ikintu cyerekeye iterabwoba yuko azotera ajya mu ijuru mu ico gihe rero bamutumye gukora ikintu cyerekeye iterabwoba aca bikora yumva ko azoja mu ijuru atangorane
ane nuko bataba bakurikanye gahunda idini neza ngo bayinjire mu neza idini basa nk'abayite umugongo bakazana ibindi byabo bibutwe yabo bitari mu idini bibihimba
imyumvire y'umuntu iyo atarebejo he hazaza ashobora kumva ko iryo terabwo bagiye muri riri mu mugirira akamaro ariko nyuma yaho biri butume ashobora gutakaza ubuzima
Mwimwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa sinyunganizi kuri nimero ya telefone ikurikira 0784-12-82-32 cyangwa se 0782-08-02-32
Reka dushimire abaturage badusangije ibitekerezo byabo gusa nanyu mudukurikiye mushobora kudusangiza uko mubibona kuri nimero mumaze kumva iki ni kiganiro ejo mukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika
dukomeje ikiganiro crisp abantu bose nibahuje imyemerere bityo bamwe ntibafite ubumenyi bwimbitse ku myemerere y'andi madini dukomereje ikiganiro ku madini
Aho ni majengo inyamirambo ahazwi nko mu biryogo kamwe mu duce dutuyemo umubare munini w'abayisilamu mu mujyi wa Kigali mugenzi wacu David Hitimana yaganiriye na Sheikh Al-Mashak imamu ku musigiti wa Al-Hidayah ni mu gace ka majengo
reka twumve icyo idini ya Islam ivuga ku bikorwa by'iterabwoba cyangwa ubugizi bwa nabi
mu byukuri hari ibikorwa byinshi cyane bitandukanye by'iterabwoba ariko bikitirirwa Islam gusa icyo nagira ngo mbatangarize nuko bira bikorwa byose bikorwa mu zina ry'idini ya Islam ntabwo ariko Islam yigishije ariko biradutangaza kuba tubona urubyiruko rwacu rwijandika mu bira bikorwa by'ubuheza nguni ibyo byose rero Islam irabyamagana ravuga ko ari bitekerezo mvamahanga bitari bya Islam
ese noneho muri gukora iki nk'urwego rw'idini kugira ngo urubyiruko rureke kuba rwakwishora muri
Icya mbere nuko tubanza gushishikariza ababyeyi bakumva yuko hari inshingano zabo batezutseho zo gukurikirana bari abana. Icya kabiri nuko hari amahugurwa atandukanye dukora n'urubyiruko kugira ngo turukure mu biri bitekerezo by'ubuheza nguni tunabagaragariza yuko Islam itari kumwe nabo muri ibyo bikorwa binagaragaza yuko atari ibikorwa by'idini ya Islam. Byagiye bitanga umusaruro kuko usanga biri bikorwa by'ubutera by'ubutagondwa bigenda bigabanya ubukana byari bifite
ese n'izihe ngamba noneho mufite mu gukumira iterabwo
icyambere ruko dutegura amahugurwa y'urubyiruko mu misigiti no mu zindi nce zitandukanye hanyuma no kwegera bari ababyeyi ikindi nanone nuko gushishikariza abayisilamu kwitandukanya na kiriya gikorwa tunabagaragariza yuko birabikorwa ntaho bihuriye n'idini ya Isilamu inama nagira urubyiruko muri rusange nuko bagomba kumva uburemere bw'icyo kibazo bakitandukanya nacyo kubera ko ni ikibazo gikomeye cyane ikindi nanone nuko bajye bazirikana yuko ibitekerezo barimo kwakira ari mvamahanga kandi ari ibitekerezo bya politiki nta nubwo ari iby'idini ni ukuvuga ngo rero bagomba kurangwa n'ubumwe urukundo n'ubusabane bakubaka igihugu cyabo icyo twabwira ababyeyi mu by'ukuri nuko bagomba kwegera abana babo bakabagira inama babona niba hari imihindagurike irimo kugaragara kuri uriya rubyiruko cyangwa ku bana babo bakabegera bakabaganisha mu nzira nziza
Crispin ubusanzwe iyo habayeho ibikorwa by'iterabwoba abayisilamu bashyirwa mu majwi nyamara nk'uko Sheikh Al-Mashak abigarukaho Islam ntahihuriye n'ibikorwa by'iterabwoba
ngira ngo abari bafite uko bitiranye ibi bintu bamaze kungukira byinshi muri iki kiganiro aha gataho reka twumve ku rundi ruhande icyandi madini abivugaho
Pasteur Rutayisire Antoine nawe aradusangiza byinshi
mu Rwanda ukuyemo nuko ubunda madini ya Gikristo ntabwo turageza aho bakora urugomo cyangwa ngo bakore iterabwoba kugeza uno munsi ntaterabwoba rishingiye ku Bukristo ribaho ukekora urugomo rwo rubaho ariko iterabwoba bari abiturikirizaho ibisasu batega ibisasu batwika imisigiti bagira gute ntabwo ndumva iterabwoba rishingiye ku idini ya Gikristo nimwe ukuyemo n'iry'abangirikana ariko nimwe n'abagatolika n'abaprotestanti bandi ntabwo uzaho iterabwoba rishingiye ku idini rya Gikristo wenda nzababuza gusambana mbabuze no gukora ibindi bakora ariko ibyo badakora sinzajya kubabwira ngo bibikora none se kugeza uno munsi nta hantu kwisi kuyemo no mu Rwanda ahantu kwisi ndumva umusore cyangwa inkumi wo mu itorero rya Gikristo yagiye gukora iterabwoba ibikorwa by'iterabwoba ntaho twafata position ku kintu kidahari uzarebe no mu Rwanda ubu abarimo gufata position na abayisilamu kuko abaza baza bitira abayisilamu bakarokita mu izina ry'abayisilamu bakabikora mu izina rya Isilamu ariko mu bakristo ntawe so bivuga ngo rero ikintu cya mbere nabwira ubyirwa no ngo banze ugire icyerekezo cy'ubuzima bwawe ubereyeho iki ese jo urateganya kubiki
Pastor Tayisire ati mu madini ya Gikristo ntago bigisha iterabwoba gusa agaragaje ko nabandi bakora iterabwoba babikora mu izina ry'abayisilamu kamanda
niba babikora biyitirira abayisilamu bivuze ko ababikora atari abayisilamu
aho niho havurujijo ko habaho kwitirira abayisilamu ibikorwa by'iterabwoba kandi ibi bikaba byaba intandaro y'amakimbirane ku mpande zombi ese mwe mudukurikiye mubibona muti
Iki ni ikiganiro ejo mukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika buri ku cyumweru isa 11:35 2:05 ndetse na saa 11:05 za nimugoroba uyu munsi turi kuganira ku ikorwa ry'ubugizi bwa nabi cyangwa siterabwoba twibaza niba imbarutso yabyo ishobora kuba yaba amadini abantu basengeramo
abaturage badusanyije uko babyumva nuko bituganisha kuko amadini afata ibikorwa by'ubugizi bwa nabi reka noneho mbere yo kumva ikinamico nyiramo bande twumve ibishobora gutera umuntu kuba yakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi cyangwa se iby'iterabwoba.
Mugenzi wacu Tabara Pacific yaganiriye na Rugamba Jean impuguke mu bijyanye n'imibanire ndetse n'imitekerereze y'abantu.
Tugendeye ku mitekerereze ya muntu gutekereza cyangwa kugira nabi biterwa n'ibi bikurikira hari kuba yarakuze atarigeze atoza umuntu aho yagiye arererwa hose ikindi kintu cya kabiri hari kuba yarakuriye mu buzima bubi cyane kandi abona abandi bamukikije ameze neza kandi nacyo bamumarira bikamutera kubanga tu hari no kuba wa muntu yatozwa akigishwa kubagira nabi agatozwa kwanga abandi ikindi kintu cya kane hari no kuba yarafite karakteri cyangwa bimwe mu bimuranga akunda kugira inzika bityo yagirirwa nabi akifuza kuba yakwihorera ibyo byose rero ni bimwe mu bintu bishobora kuba byatera umuntu kugira nabi mugenzi we bitewe nuko mu mutwe haba harinjiyemo kugira nabi
ese imyemerere y'umuntu ku idini cyangwa se amahame runaka afite kuba yamufasha kuba yagira ibitekerezo byo kugira nabi
imyemerere y'idini rero nayo ni ibindi bintu njya numva abantu batinya abayisilamu ngo abiyahuzi ngo bagira nabi oya ntabwo ari byo ubumenyi mfite ku by'amadini nta dini na rimwe ku mahame yaryo rivuga kugirira mugenzi wawe nabi ngo ko mudahuje cyo koze ku rundi ruhande hariho abantu bagoreka amahame y'idini ryabo bityo iyo nawe utabaye maso ushobora kumva ko ibyo yagorezwa ari byo biri by'abantu babyizereramo cyangwa bizerera mu bayobozi babo b'amadini ariko mu by'ukuri ntabwo amahame y'idini yigisha kugira nabi kereka igihe yagorezwe kubwo inyungu z'abari kuyagoreka
muri iyi minsi hari kuvugwa ko urubyiruko ruri kwishora mu bikorwa by'iterabwoba hahandi usanga biteze ibisasu bakabyeturikiriza bikamara abantu nkawe ukurikirana ibintu by'imitekerereze ya muntu ubona haraho bifitanye isano n'imitekerereze mu mutwe w'urwo rubyiruko
yego rwose bifitanye isano bari abana baba baratojwe baretswe ko ibyo bagiye gukora bizabagira intwari njya numva abana babwira ko niturikize igisasu ari bujye mu ijuru kandi ko umwanzi we ari nawe umwanzi w'Imana ibyo bintu nibyo urumva ko babarishwe mu mitwe yabo nta kindi batekereza usibye kwikiza uwo beretswe ari umwanzi nyamara o wamwigishije ayifitemo izindi nyungu ze ku ruhande
ni gute noneho ashobora kuba yakwirinda kuba yahemukira umuntu cyangwa kuba yagirira nabi mugenzi we
kubyirinda rero nabyo ni ibintu biba bitoroshye ku kubera ko gukuramo umuntu ikintu yashizwemo cyangwa yatojwe akerekwa ko kugira nabi ari byiza byarinjiye mu mutwe biragorana kuba yahinduka gusa iyo umuntu umwigishije icyo bituma umuntu ko wagiye kugira nabi ari umuntu nkawe kigishwa kuva mu bunyamaswa buba bwaramwinjiye mu mutwe akerekwa urukundo akabona ko abantu yangishijwe cyangwa se we ubwe yanze ko naho bataniye ukamwegera niyongera gutekereza kugira nabi kuko iteka azajye yumva ko kugira nabi mugenzi we azaba ari kwibuza amahoro kandi ko nawe abigiriwe byamubabaza rero navuga ngo kugira birinde kuba wagirira mugenzi wawe nabi toza ubumuntu urukundo
Reka dushimire cyane Rugamba Jean kuri byinshi dusangije.
Arakoze cyane. Reka noneho dukurikira ikinamico nyiramubande ubundi tugaruke dusoze.
Duheruka na Gatsimbanya atifuza amafaranga yavuye mu maboko yabo mu nkambi. Hari nyuma yo guhahirana n'umugore we. Kurikira uyu mukino.
Oya. Kugira ngo tuyahane materi bitarabuye. Reka tuyazinga zindi. Si byo se?
Koko se?
Ahubwo se turamubwira ngo iki?
Turumvira tuti urumva animate turashaka kudufasha ukadukorera akadiru
akusiko na kigenda cyawe wa ahubwo turamubwira ngo animate dufite ikibazo dushaka kudufasha urikumva hari amafaranga dufite dushaka kuyatubikira
reka atubikira se turaba tumubikije tubivuge ko dushaka ko twamuhemba akatukurira tutubora mu biro bya diregitere
oya shamwana gako reka nkwereke turamubwira ko hari igikarito bafashe kandi kiri mu biro bya diregitere turamubwira ko turamuha amafaranga akagidukuriramo
aho tugende rero ubwo niho bivuga
indi
none se ubundi tumubwira ko urumugiro uri kwa hede
soronga we
ndakumva papa
cyo nashaka kubabwira rero umwishwawe mbabazi nuko nabajwe cyane nawe mbabazi nuko waranze kutwumva ukaba ukomeje gukururana abana mwene Gatsimbanya
ariko se ubundi we papa Sabi kuba turi mu nzi binyambura uburenganzira bwo gukundana n'uwo nshaka koko
mbese uranyumvira papi
njye
nka nyokorome sinshaka gukomeza gukundana n'inzigo ese ubundi reka nkubaze urinda gukundana n'iriya mbwa yo kwa Gatsimbanye wabuze abandi bagabo beza bakundana nabo
kandi bafite amafaranga
erega muyombo ubwiza bwahabana n'umutima
we
rwose sinshingira ku nzangano mushaka kumbibamo rwose
mbaba ceceka vuba nasoni niba utwubaha ugomba kurekana n'iriya mbwa nk'urumogi
ibaze mumenye ko ibyo mubiba muri twe bato bidashobora kuzatuma tubaho mu mahoro kandi mu gihe kiri imbere twazajya tugenda mu rwangano mwahanze gute kandi mubona
nge songa ngo karabiye mu maso ya papa yasi ndikubwiye bwa nyuma niba utarekanye na iriya mbwa ngo ni habana uzabureba ibizakubaho
Shasabi
Karame
nishimiye ko wemeye ko tubonana ukaza mu kigo
yigusha
kandi mbona unarwaye nitwa Bijuru ninjikuriye club y'amahoro kandi felicitasiyo kuba ari wowe watsinze amarushanwa yo gusiganwa ku magare
abijuru akoze cyane sha buriya rero nashakaga kuza tukabonanira mu nkambi kuko ubundi nje mvuye mu myitozo
urabizi ko kwinjira mu nkambi kuri ubu ku munota rero mu nkambi bitoroshye
ndabizi sha
uranabizi ko bamwe bo mu nkambi ya Rwejuru n'abandi bo muri Ruhiza bafitanye ubushyamirane bw'urwango rukabije nagutumiye aha rero ngo bifatanye na club yacu mu gikorwa turi gutegura cy'amarushanwa yo kwiruka
yo mbega igitekerezo cyiza sha abijo nta cyatuma ntabafasha muri icyo gikorwa rwose kuko nange ndi mu bo urwo rwango rwangamiye cyane nubwo ndwaye navuze kanze tubivugeho tubyigeho kugira ngo dushake umuti w'icyo kibazo sha
yo urakoze cyane Sabi turifuza ko wadufasha rero ukabyumvisha abantu bo mu nkambi bakaza ari benshi kuko we bakumva kubwiriya nsinzi wabonye
yo sha abiju wigira ikibazo rwose ibyo ni ibintu ngiye gutangira gukora ahubwo ndabafasha no gushaka abaterankunga b'icyo gikorwa
reka nkwerekere amagambo twateganyije tuzajya dushyira ku mihanda aho abasiganwa bazajya baca
Habana Sheri
ndakunda
waruzi ko muyomba yari yanatumiye papiyasi banutse baranuka barambwira ngo nzumvira Jerry ngo niba nashaka kukureka ngo kandi papa wawe ngo bafitanye inziko.
Karame, ikintu kimbabaza cyane nuko ibibazo byose bije ndi mu bibazo by'ubukene, ariko nubwo nasigara ncuruza inshinge na bombo ntabwo nzacika intege, kereka nubumve naho ubundi ntakizabitubuza.
Ariko ubwo ibyo ari gucitse gute Sheri kumbumvira? Sha, kereka ahubwo wowe niwumvira papa wawe
ntabwo bibaho.
Gusa uzajya uhora uzirikana ko ngukunda rwahebuje.
Sheri ndabibona.
Arewe, indege iragira ite muri butike
yaba we tata we Yesu
ubu singufashe
urababekeraga
Yesu
niki
shoretse niki
ntabwo karasebye
papa ubwo Sheri wanje niwe wita indaye
aragashera kuri
nta no kumusuhuza
musuhuza
ngo uramfashe umfashe ngirane
ubu mbonye cyatumye butike yashihomba.
Papa gatinyuka ukantukira Sheri koko
nakimbabaje nk'ukuntu bakuroza ururindagiro ukamfiriye ubusa bega bakomewe. Are, nona, iyi ndaya ni hiti soka, vuba!
Sheri, wii soka!
Soka,
soka, humura ndi mchamura!
Oya,
Sheri, humura!
Nare, makaranyaba jiriza, kiru kanga, hagarara mwereki! Saka, ruka!
Komeje gukurikira ikiganiro ejo, ushobora no kudusangiza ibitekerezo byawe unyuze kuri email yacu ariyo feedback@gmail.com. Ndetse kandi ushobora no kutwandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Twitter ndetse na Facebook. Hose urahadusanga ugiye ashakira gukandikamo ijambo Ejo Youth Echo mu magambo afatanye. Ejo.
Kaku, mba mfite ubwoba bwo kumubwira ya magambo.
Uyu ari kumenye ko kubivuga neza ari wo mukiro wacu. Ahubwo se turinjiramo cyangwa ubivugire mu idirishya kamambaye mbaye?
Winzu ni kahubwo reka mbanze nihanagura ibyuya byo mu ntoki. Wagiye imbere se. Injira rero. Tora arahagurutse we. Arahagurutse.
Ni ko basha murakora cyangwa ku muryango? Mbege.
Karame. Animate.
Ko mbabaza ntimunsubize. Gaku bimeze bite?
Nyine twari tuje nyine ngo
Utuze
hanyuma tutu.
Muze hanyuma
tuze.
Uyu muzingo w'amafaranga suvuye hehe? Niko basha ko mutavuga.
Vuga bege.
Nunse. Nyine twari
Niko gaku aya mafaranga mwayakuye hehe?
Urumva twari tuje ngo tu.
Amafaranga, amafaranga.
Kamu kanwa guza se niko mbege.
Bum.
Bumira aya mafaranga yavuye. Murambira sha.
Kugera imbere.
Niko mbege. Murambwira.
Namaze nimbangatutse. Ahubwo kagize imana zimbangatimba murushye.
Ariko ubu ntugira n'isoni ngo utinye uzakubera umukazana koko gatsimba.
Njye nkingira mu mpunzi.
Ujya uratuka nta n'isoni koko.
Sha, maze igenera kurongo ariko nawe ntabwo nzi.
Koko mana.
Ahubwo iyo gatindiganya gato. Ngo urebe ibyo nkorera muri rabute.
Bari gukora iki se?
Yagiye we. Sha, yo kibeshya kakareba.
Reka nkubwire kuriya nuko isuzugura imbere y'abana byongeye imbere y'umukobwa umuhungu wa watereta.
Njyewe gatsimbanye nta mitereto nkeneye hagati y'abana n'akaragakobwa ko mu nkambi
njye
ntabwo nkeneye rwose. Ubundi nahemukiwe n'uwashyize iriya nkambi hafi ya Ruhizi. Niwe wankozeho.
Nyamara gatsimba ni ukuri ukwiye guha abandi amahoro ukareka kwigira
kane. Usabye kudakomeza kunyurira cyangwa nawe nusekurikiza abanzamwe umuti.
Ugira gute gati?
Ubundi ibibazo byose mfite niba nkomoko yabyo. Imirima yanjye ngo yose cyamunara.
Cyamunara rwose gushaka kungura.
Mbeswa.
Irwejuru na Ruhiza.
Gatsimbanye ntiyumva ko ari ikosa kuba yaratutse ushobora kumubera umukazana. Umuhungu we natamureka se bizaba byoroshye. Mbega ati na Gakuru ni matera bafatanye amafaranga. Baravuga ko bayakuye he? Naho ubutaha iki gice mumaze kumva cyanditswe na Bisangwa Nganji Benjamin.
Ikinamico Nyiramubande niyo tugejeje ku musozo w'iki kiganiro cy'uyu munsi.
Adusoza twabibutsa ko twaganiriye ku bikorwa by'iterabwoba cyangwa se ubugizi bwa nabi, twibaza niba amadini ariyo ntandaro y'ikorwa ry'ibyo bikorwa. Ese mwe twabanye mubibona mute?
Mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefone ikurikira: 0784182832, cyangwa se 0782082832.
Reka tubashimire mwe mwese twabanye kandi mukomeze kutwohereza ibitekerezo byanyu kuri micro muri studio mwabanye nange Isimbi Kamanda Promesse fatanyije na mugenzi wanje Crispin Mizero.
Ese amadini dusengeramo yaba impamvu yo gukora iterabwoba cyangwa se ubugizi bwa nabi? Ese nkomoko yabyo ni iyihe? Ikiganiro ejo naho butaha.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda batugeje icyo kiganiro ejo. Umwanya ukurikira ni ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri